Oliva nisusia hilo shunduka mwamele piga na jirefa chuma. Mnyamwezi na kuzumjisi unabajituma. Mena roll na ganja kuleba uchona. Sina was mina smoke na fearing za kununa. Yeah. Wananiona mizumbi zumbi. Wanajifanya so wow they know me. Kumbe ni uongo no. Oh yeah. Wana kosa sana penat. Mnyamwenga na wapinja chenga. Wanajona sana spark like that. Wakati pisi zao zinanipenda. Nyamwezi so vichambi, nyamwezi so kuvimba. Nyamwezi ni kulala kila siku na filimba. Nyamwezi so kushinda maska nyota ya timba. Nyamwezi kujituma mbele nyuma unajilinda. Mwezi kwenye roho ndiyo mesha yeto kawaida. Kama umepoa mnya mwezi basi let's have a ride. Bebe mbaya kali zote jiwa ndo wanangu mwafaida. Mnya mwezi nina switch kodi siyo kama tozi. Nimekula jumba flani chini nimetinga brandi. Nash babi flani karikoto imengare kenya mwezi. Nash babi flani nimepoa kinyamwezi. Nyamwezi unajikuta, nyamwezi changamoto. Nyamwezi utanajuta, upendi na watoto. Nyamwezi na msokoto, nyamwezi kama mdoko. Nyamwezi chokochoko, nyamwezi na kiboko. Nyamwezi na midosho kwa nyamwezi ya chishobo. Nyamwezi kena dembaru na piga watoto. Atende kimbonji bufufu mashumi yo baby show me. Oya duna popo jiyo ni kidoni yo, oh kidoni. Atene kimbonji fufufu mashomi yo, baby shomi. Oya duna popo jiyo ni kidoni yo, oh kidoni. Choma nyama weka bombe laga. Choma nyama weka bombe laga. Choma nyama weka bombe laga.